Sali naomba Mungu ibada na kumbuka niye atoa eki ali wanyonge tusilale nja pambana kiume jeme dali mchaka mchaka sakanya not imani. Let me give a story minatoke ya mtani maisha flani ya stress idhiki mateso seke seke yani shida ndo zilizo nilea nikajifunza kuplay fair. So if you hate me I don't care cause I know this is how I go. That is all I do. Yeah, yeah. Muda mchache mambo mchele. Brother, life is too short. No, this is how I go. And that is all I do. Yeah, yeah. Mind your business. Leave us no more. Brother, life is too short. Maulana, hata ukibana, kwangu itakuwa pana. Usiku wa mamchana, brother maisha chuo kikuu. Majuto ni mbiku, dunia tunaipita tu no matter how long. Yeah, yeah, degree, mambo degree. Mishi zinasonga kwa juhudi na bidii. Maneno so mkuki, so bunduki, yani hata kini shuti. Risasi zao hazinifiki, muda hotoshi ndo maana napiga kazi. Bada ya mishe tunakutana uswazi. Baya uwela bro bila damu kazi wazi. This is how I go. And that is all I do. Yeah, yeah. Muda mchache mambo mchele. Brother, life is too short. No, this is how I go. And that is all I do. Mambo mchele, brother, life is too short. No.